Jazzer, Tucker Beats, Latino Mafia, picture me lolling, homie. Beats. You already know, yeah. Siku meanza, I feel it all about. Kipenzi natembea kwenye corridor, napiga double shot, oh god, I feel incredible. Imewezekana quicker possible, kwenye impossible. Mwende mdogo mdogo, you know truth slay. Glass by the grass, so me good day. Inazi from your old school, in the newest. Neza on the Tuesday, we don't wait for the Fridays. Tungi na zama na shot flani ba ama. My fashion is a kibao, katuko kwenye nirvana. Na clothes na baby mama, but yellow kama ni ana. Mipango bada mipango, wakona tuna minyana. Yo tuna minyana, vitu va kutosha kwenye menu. Ini kila siku, so usiogope chagua venue. So, kaki VIP ili wasiku guse. Na wanangu wakona me chill, we sip juice. I get high. Nikiboreka nyumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupi, I get high.
Say what?
Nikiboreka nyumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupi, I get high. Kwenye kila meza, all over. Mningi niyo waziada, hangover. Wakitaka kwenda home, hiyo ni time off. Mtungi baka tunazima, switch the light off. Likizini na kwa mdogo, kapili ton. Laze kama niko palis, bila ya iliton. So nalipa bilu, siku bila cream tone. Usoini bolto kwenye bia, bia marathon. Minazi ya beach, Rio de Janeiro. Hii ni movie selling him toy robot de Niro. Wanangu wakita, I know you see me. Mikono juu, kula mitungi, if you feel me. Wengine menogewa mpaka wanakesha ba. Na tuko na mapapa na swali za kitamba. Wengine kime kime wanasepa bila bai. Wait a little mdungi, you know wanna get high.
Come on.
I get high.
Say what?
Nikiboreka nyumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high.
Say what?
Nikiboreka nyumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey,
I get high.
Leo siku njo baby, tulibaka kwenye city. Uwe na mi baby. Tuka look at the baby. Nataka tuwe high. Waka punguza mapepe. Mide ikifika badai tusepe. Tusepe baby. Nataka tusepe baby. Leo siku iwe night to remember. Piga lafiki zako kama ukipenda. Tufanye faster na masaa yanakwenda. I wanna get high.
I get high. Nikiboreka nyumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high. Nikiboreka nyumbani, I get high.
You know.
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey,
I get high.
Hey,
I get high.
Come on, they call me. They call me God to the city. Empacho, Retina. West Coast.
These all see you on me.
I know what we do. It's my gang all day. All day, it's my gang all day. You know, we get high. Leo siku njo baby, tulibaka kwenye city. Uwe na me baby. Tuka look at the baby. Nataka tuwe high.
Tuko beat.
Tuwe high.
Beats.
Tuwe high.
You see?
Now I told you. I said to Cody, I told you about this.
I ain't gotta say much, I'm out.